Mapenzi hainanga hodi, unajikuta umependa mpaka yule hodi. Mapenzi
Miss B
hainanga hodi, unakuta umependa
mpaka unajisahau.
Ataka simple boy, kanaka simple girl, sehemu fulani.
Ataka simple guy, kanaka simple boy, sehemu fulani.
Mapenzi hachagui kabila, maeneo mama. Unatoka Rwanda ama unatoka Runda mama.
Ukose upate, don't you worry. Atakupa Mwenyezi.
Ukose upate, don't you worry. Atakupa Mwenyezi. Unaweza fall in love na anyone. And I mean anyone. Unaweza fall in love na anyone. And I mean anyone.
Mtoto wa Mathare
amefall in love.
I'm a falling love. Boy, kasalame,
I'm a falling love.
Come a falling love.
Kasichana kanyeri, come a falling love. Come a falling love. Katoto kajambi, come a falling love.
Nime falling love, na nime penda.
Come and fall in love.
Nime fall in love.